Such a remarkable sound.
Beat by Katy P.
Game tunaijua tumeadapt nayo, yanapita sisi wanafata nyayo, kokote kama jua si ndo habari yao, na wachia mabua wanapiga miayo. Nateka system nafanya victim, si ndo street kings, na ini back to back aturishi. Ganzi, hii ni ganzi, dozi zito 5 ichwa banzi. Vitanzi na watia vitanzi, na siwazi na wacha simanzi. Uchawi wa mzungu soma nyanga ni pesa, simu wa Ferrari wanakuja na chesa. Kisikia tupu wanakata sama pressure, na wafika hama nyasi ni teslesha. Ganzi, hii ni ganzi, dozi zito 5 ichwa banzi. Vitanzi na watia vitanzi, na siwazi na wacha simanzi. Kazi unakaza sana, walegeze baba, walegeze daga, na wakaza bila zana, ngombe masikini neza, na washangaze wa.
Walegeze, 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 walegeze.
Kazi nunakaza sana, walegeze baba, walegeze daga, na wakaza bila zana, ngombe masikini neza, na washangaze wa. Wape ripoti toni mikosi, sijetoka niko chimbo na panga vikosi. Uwezo wao kwangu mini soksi, na wavanda na buti ya waji wanafosi. Wanafosi, sindo mabosi, snapo kini pakisho na basua utosi. Natubua bila backup wala tag, nyewe nyewe mtani mention na kuna stag. Hala back, snitch hala back, rafiki hala back, waga hala back. Ganzi, hii ni ganzi, dozi zito 5 ichwa panzi. Vitanzi na watia vitanzi, na siwazi na wacha simanzi. Kazi nunakaza sana, walegeze baba, walegeze daga, na wakaza bila zana, ngombe masikini neza, na washangaze wa.
Walegeze, 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 walegeze.
As we proceed to give you what you need, though we told you that we won't stop here. Kufa kwenye ni miti yote ateleza, jaribu kona iweza. Kaze
Gotta be, we won't stop ya.
Such a remake up on sound.
Beat by Katy P.